Bakozi bananga muri omute mwe bale mirimu egibatunyanya wabula musembere ntubawe naddala abavubuka abanyumirwa ekibuga kibuga ekinyumira alina mubankubulire ng'olina n'omulimu gw'okola omukakafu batakulina wulira obwavu bufuuse ngombo buliwoyita kyokka nga n'emmereserwa ebitagamu muvubuka gwakyalina kumbavu n'ezikola osaanira omanye bino bulaba ng'ekibuga kikyaganye towaliriza kwata enkumbi otandika olime okulima kati muli siringi muve ku byaluli tyokulima tekufuna ekibadde ekitulemye okukola gavumenti ekinogedde eddagala weresa kuriyeshoni gavumenti mweyisa okutuwonya obwavu etuyigiriza okukolera n'okutereka abeegasa okubawula ensimbi ng'eyita mu bibiina bya sako abalimi munyweze enkulimba ye munonuzi w'omunaku oyo buli alina gwe ky'okola togayaala munange nyinkira munange tolowa twafunye abayambi abajja okutujja mu bwavu bwenkonye ku by'okulima ne munyenya emitwe byoyo mukaabya akoze labannofala mulinjulira ng'obudde bwayita emyaka gigenze n'ekyokoze nga tolaba okugaya emirimu kyekisinga omubi emirimu gyonyoma egy'abatasoma kati nga girimu ensimbi owooza sikola gyakinaku osiba njala n'ekyokulya okibulwa omulimi anafu bawakweramula nga banafu abakoze emmere bino bye mwajereka ng'abalimi mukwata mu mbina bino okujereka bye balimye kati be bazikwata mu booba nga toyagala ng'ogenda olimeyo abagezigezi aba mu kibuga ne mu kyala alima mmere booba nafu abanyankole oluva mu ofiisi alumba lusuku omuyitako mu lwero oza abasajja b'amalaso bo bafu bakola booba nafu bakwasa ebiri abeera mu kyalo ne mu kibuga kyovulaba baleeta ettooke amata n'ennyama biveeyo manga abalimi munyweze enkulima ye munonuzi w'omunaku oyo buli alina gwe ky'okola togayaala munange nyinkira munange tolowa twafunye abayambi abajja okutujja mu bwavu abaina ettaka eddungi bwe liti okusaka emmere mawanga gya buswalu e Masaka ewavanga ettooke tulaba nsenene ze muleeta tulye bulemeezi twalimanga mwanyi muwogo kyetutumula kati obisanga luddawa looleeza amanda ze tulaba ziwulumuka n'ebitundu ebirala nno bwe bitu leka kwekwasa ttaka mbuli olina ttono ennima ey'omulembe yazze ne ku kifugi ky'olima obumonde n'emboga ne mu kyalo tekyali yalima ebibanja mwabirekera bugabi mwe bubukira mulala atunda n'akabanja akajjajjaawe mbwagule booda okugula booda mwattusi kibi bagikubako w'ettaka lyeteribbibwa ebadde kitulemesa okukola gavumenti ekinogedde eddagala era esikuliyesoni gavumenti mweyisa okutuwonya obwavu afande sale omuzira waffe gavumenti gwetiisa omulimu guno enkumbi yazigabidde bambi abalimi buli ekiyamba omulimu wano ebiwuma ebirongoosa emmere tulima yabituusiza omunafu gonookaaba sempijja tugende tulime walalalala bannange bino singa bukozi